wanachota unyayo tunatembea na ufagio. Yehuri apigwe.
Kibinyo baba Nadia.
Sheria. Kamwambie na mwenzio, si atangazo maalum. Kamweleze na mwenzio, si atangazo maalum. Kamwambie na mwenzio, si atangazo maalum. Kamweleze na mwenzio, ninasema ni ushauri, sio lazima ufuate ni ushauri, sio lazima ufuate ni ushauri. Sio lazima upate ni ushauri, sio lazima upate, sio lazima upate, sio lazima, sio lazima upate, sio lazima, sio lazima upate, sio lazima, sio lazima upate, sio lazima. Unaona je ukiacha usingizi, nyumba za urithi zishati au chizi, machizi chizi kichizi. Maisha chizi, polisi wa uwaji, laya duwanzi, aduwanzi, kidwanzi, baste inyiki kuliko wa uwaji. Maisha kusisha inusu na andazi, kufosi kiki machizi kichizi. Wapo kibawa shatutia simanzi, ujastuka mibanke midyansi. Unapenda chula, chula matumizi, akutake nani atadara wikisi. Ngekua kanupa sambona wikisi, yomi gufu yako, ngepeleka saiti, ili atake kesho unye kula walinazi. Kwa nipo wazi, ungepiga buda ama ungepiga kazi. O jamani, sikia tangazo maalum. Kamwambie na mwenzio, sikia tangazo maalum. Kamweleze na mwenzio, sikia tangazo maalum. Kamwambie na mwenzio, sikia tangazo maalum. Kamweleze na mwenzio, inasema ni ushauri, sio lazima upate ni ushauri, sio lazima upate ni ushauri, sio lazima upate ni ushauri, sio lazima upate, sio lazima upate, sio lazima, sio lazima upate, sio lazima, sio lazima upate, sio lazima, sio lazima upate, sio lazima. Nimepata kolu toka kwa shoga zako, o mama kolu toka kwa shoga zako. Hauna sura, hauna future, hauna tako, hauna gulabia, umeumia. Nilijua je kama kweli unagono, mbaya watabia lafu mama yako somo. Sehemu zako za siri hazichoki, unauza uchi ukanipie vikoba. Wanatwanga kupepeta halichoki, na kushauri bidada cha pompe. Acha ushenzi rudi kwa mola wako, anasia maopi muope utakacho. Wena luke ni ushauri, 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 balia ni ushauri. Kama una asila, ongeza asila. Kama una gazabu, ongeza gazabu. Kama una asila, ongeza asila. Kama una gazabu, ongeza gazabu. Wena luke, changanya migu, kwa speedi zote. Changanya migu, kwa speedi baba. Changanya migu, kwa speedi zote. Changanya migu, kwa speedi baba. Changanya migu, kwa speedi zote. Changanya migu, kwa speedi baba. Chizi boti, kwa speedi baba. Kwa speedi zote, kwa speedi baba. Fast speed and test checker, fast speed baba. Fast speed is okay, fast speed baba. Fast speed is high daddy, fast speed baba. Fast speed baba, fast speed baba. Fast speed matin de chacha, fast speed baba. Fast speed baba, fast speed baba. Fast speed baba. I got gonna go, wazi wa sheria pombe. Wako tuwa kengo, meneja macheni 26, generali ya idari, pidi. Watoto wa mtongani, churuwa. Wazee wa saranga matembo, manzibiti. Toto wa she, bosi karewa, muba, msaba. Wazee wa 92 keke, championi mido, nyani mkwekwe. Babafe, kiskate ni mabushi, netwe kibize. Watoto wa nyuke mpwe pinkwi. Watoto wa none.
Ni ushauri kibaba. Sio lazima ufuate. friend out there.